Ko Panlaimi he tu nei mai te reo irirangi, te hiku o teika, tāku kei runga o te waia, tēnei o wō mātou pirihimana o te hiku o teika nei, a tēnei tamai tino konei ano ko te puhi rūrawhi, anei Rudolph, ka kōrero tahi kia pā mō ngā piki, ngā heke, ngā tirohanga whānui pea, mō ngā hurihanga tākahi kahitanga o te hiku o teika. Nō reira, te mokopuna e te puhi, kia ora anu e hoa?
Ai, atu mārē matua, kia ora.
Ai, me pēnei tau kōrero mutunga, tēnei e update, e aha e pāpāna aneira ki ngā huringa tu huringa mai, ngā whakararu, ano kei roto tonu i a tātou mā runga ano o ngā whānau ko mau i te here pea a te paihana nei a te pī me wera tono o ngā momo mea here whānau, tiha i whānau. Nō reira e te puhi me tīmā tātou pea i konei. E hoai tō tāua kōrero ngā mutunga ko te tino whakararu ko te tāhae tonungia o ngā mea e te nana kia hei hoko hei hāpai tonura stealing of property just to support the habit of pee and other habits not only by youth but actually by adults all around te hiku and all around muri whenua tai tokerau e hoa. What else have we got to share about that, or are we any closer maybe to something that would actually really work for the whānau, the area, as a collective, as a whole, ehua?
Kia ora matua. I rungi e tērā, yeah. So, e haere tonu ana, era mongo mahi. Ko e tai o ngā wero me ki, e rutu i te kuwhanui, ai, ko tērā tonu ko te tāhaitanga. I kore reo i tērā, atu wiki e pāna ki te tāhaitanga. So, yeah, e haere tonu ana, nā te mea i hei ana ngā tangata, te rā momo pūroi me ki te momo a te whīnei. So, me ki ngā mahi a ngā tangata e hei ana te whī ai. Kore rātou e wātia te tāhaitanga, nā te mea i hei tonu ana rātou te rā pūroi a te whī. So, yeah, etai atu, wero miki i roto i te hiku ko te ngatangata e inuana te waipiro me te tarara waka, ia oki, e mahi etai tangata i tērā, etai atu i roto i te hiku ko ngā tangata, ai, e mahi ana i ngā pūroi o te pīnei.
Ai, kia ora te rangatira, mō wēnā kaupapa, engari mai anua i konei e hoa, e mohana mai tō tāua kōrero ngā mutunga tino kaha, te māku o ngā huarahi, te haruru tonu o te ua kirunga o te papa, te waipuke haere o we tahi o ngā awa, e hoa pehana te āhua mō ngā huarahi hīkoi a haere waka, aneira for our road safety, e hoa pehana wera.
Ai, pai te whanunga i runga i ngā rori, ngā tangata engari nā te māku, te mākuku o ngā rori i tēnei wahanga o te tau, āhua puki ngā aitua ki runga i ngā rori. So, me pēnei te kōrero ki ngā whānau, āta haere, tino mākuku ngā rori, āta titiro, mehe he moi ana koe, tū ki te tau te rori, kia tau mo te wā, mo he wā foto. So, ai, ko tērā te kōrero nui ki ngā whānau, e hoa, āta haere whānau, titiro, āta titiro, ai, just...
Kia ora, ai, e runga tōna e tautoko nei tēnā pau nei te kaha, hei whakarā popotonga mō a tāua kōrero pea me pēnei te tirohanga. E aha, ngā whakātunga a ngā pirihimana anei kia rātou kei wahona aha kua nei ko wai, what is the message the police would like to share or would like to actually put forward to the public and the people and the whānaus out there, e hoa?
I tēnei wahanga te tau, ai, tino, titiro ki waho, tino mākuku ngā rori, āta haere, āta titiro, e whāna ki ngā pūro, ngā drugs, just, yeah, whāna me ngā tāhaitanga, kia kapi o tā tātou wini, kia kore ngā tangata, tino e titiro ana ki roto, so, just lock up, be careful i runga i ngā rori, and yeah, ata haere, kia paita rātou, whānau, ina wā katoa.
Ai, kia ora. As a last one, and I'm going to put this in English e hoa, so of course I've been seeing it going around town. If there's a bit of assault even between a partner, a husband, and or a boyfriend, a boy and a girl and a woman, or a girl even, if we encounter any of that around town, do you have any advice? Because us as other males see that happening to a wahine or a kōtiro, our normal reaction is to intervene for her safety. What would be your actual kōrero would be for us to do if we encounter that?
If you do come across that in the town, why atu ki te kia mātou teitei straight away, so call 111 straight away. But for her safety, if you have to intervene, then you can intervene just until the police get there if it's necessary. If the female tangata is really in trouble, then call 111, then if you have to intervene, that's ka pai, and then wait for police and then just tell us what has happened, and yeah, ka pai from there once more.
Ai, kia ora hoa. E mihi ana mō anō tēnei wāhanga kōrero taua, update mai o taua kōrero ngā i te wiki ko pahure ke ake nei. Ai, te rangatira e te puhi. Nō reira, e hoa, ka kitei tō ingoa mutunga nei rā te Rudolph, te Rūrawhi. Ka maharau ki te tahi tangata no ngā Rudolph mahitahi mātou ki te Power Board Southern Branch i Ōtara. I tērā wā, he whakaro ke anau pina, hena pēa tērā Rūrawhi whanaunga, ai ni pēa anō e tupu nā kia koe. E, waiho e rā kōrero muri ake nei, engari ka hari tonu ka wātea mai koe ki te whakātu to share the views and the advice of our local police and policemen like yourself, e hoa, ko pāno mai te reo i rirangi te hiku o teika e mihi atu nei rā e te puhi Māori Orara.
Māori Orara, mata, mihi atu.
Ai, kia koutou whakarongo maira, a tērā tahi ano obo tātou pirihimana mai roto kea ke o kaitāia nei, e tamaitino te hau kāinga, a nei tēnā ko te manuhiria pā te puhi Rūrawhi o Rudolph, te manuhiria pā i tēnei wā, e mihi atu nei rā Māori o.